Kala, so ke sa share, ke ko so smell. Let me take one sip, on the dance floor. Ikhombe ngimcelayo, driving shone phansi, puff and pass. Be mama hukala, so ke sa share, ke ko so smell. Let me take one sip, on the dance floor. Ikhombe ngimcelayo, driving shone phansi.
Baba busa bonke, abasani bonke, namangbazi bonke, bajabule bonke, asijabule sonke, si enjoy sonke, spile kahle sonke, shone phansi sonke. Baba busa bonke, abasani bonke, namangbazi bonke, bajabule bonke, asijabule sonke, si enjoy sonke. Pile kahle sonke, shone phansi sonke. Sisi wosa, nawe bhuti wosa. Nawe uyasibonela, ukuthi asihluphe muntu. Kumnandi la, kuyaphilwa la. Ubumnandi bodwa la, iy'ngane ezinhle zonke la. Eyitha, ke wena nawe ungasalela. Ngoba siyakudela, awusasencane lokho la. Khona bazosala la, abanye bazodlala la. Kunini sifuna ukuba la, ayoze usethina sila. Baba busa bonke, abazali bonke, namangbazi bonke, bajabule bonke, asijabule sonke, si enjoy sonke, spile kahle sonke, shone phansi sonke. Baba busa bonke, abazali bonke, namangbazi bonke, bajabule bonke, asijabule sonke, si enjoy sonke. Pile kahle sonke, shone phansi sonke.
Ibuzo ekhona ebandla, awusiphi intombi eshisayo. Irandi liphelele, awusazowisa. Nalo nongubukayo, usazonyanya. Nalo nongwelayo, usazokhala. Imilo phethu cash, aphethu mama mesh. Belungethe ligesh, kwingane zaseres. Wasa,
that's it, let's go sabini. Baba busa bonke, abazali bonke, namangbazi bonke, bajabule bonke, asijabule sonke, si enjoy sonke, spile kahle sonke, shone phansi sonke. Baba busa bonke, abazali bonke, namangbazi bonke, bajabule bonke, asijabule sonke, si enjoy sonke. Pile kahle sonke, shone phansi sonke. Halala, awalala wasadla. Izinto zulaye, isimo sishubile. Sonke sikhodle, ingakho siphathe. Yonke into ihlange, ingane zamabamshot. Sibenga ayikhathali, akekho wayazi. Kuyoba mnandi kanje, nami ngeqa. Impilo imnandi kanje, sonke sijabulile. La ungafikanga, khululeka uye siphathe.
Bonke, 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 sonke, 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 sonke. Song, yeah.